Chill. La Blizzo. Yeah. Vile naleta shida kwa mtaa, alafu sina muda wa kushangaa. Level nyingine azidi tu kupaa, nimeshajipata ni muda wa kung'aa. Living big, every moment we crave. In the city of lights, we are breaking the rules with the different styles. I'm giving new vibes from the east to the west. We are making big moves. I've made a girl on fire. Wauza sura na imbisha choir. I've made a girl go on fire. Kwa this floor anonesha na ubaya.
Nati temesha kichwa, vichwa kiuno juu, kati baka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, nati temesha vichwa juu mpaka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, vichwa kiuno juu, kati baka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, nati temesha vichwa juu mpaka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha shaki.
Shake it like that, I'm down on my knees. Baby girl please, shake it like that. My cute baby girl, give me the heat. Shake it like that, this sun's going down. This what it is. Shake it like that, baby girl turn around and hold your breath. Shake it like that, it's a shockwave. My heart gon' freeze. Shake it like that, I'm going crazy. My heart gon' bleed. Shake it like that, it's a shockwave. My heart gon' freeze. Shake it like that, I'm going crazy.
Nati temesha kichwa, vichwa kiuno juu, kati baka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, nati temesha vichwa juu mpaka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, vichwa kiuno juu, kati baka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, nati temesha vichwa juu mpaka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, vichwa kiuno juu, kati baka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, nati temesha vichwa juu mpaka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, vichwa kiuno juu, kati baka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi. Nati temesha kichwa, nati temesha vichwa juu mpaka chini. Nati temesha jiji, nati temesha kiki, nati temesha pisi.